ckmusicpromos.com.
Allô? Eh, mkambani banani hapo?
Anona chungu, fwe baume bafishidi kiche easy. Kamfana kandalama, kamfana kandalama.
It's the incomparable, so
ngatidi puba matinzela kulema ni malaika nitoa. Tu fly bani palanya na ngoa. Ife muviri mbati naona mojoa. That's why bakashana baka mbandine oloa. Two piece, masuti ni two piece. Bongo kukosa ni poto ya two keys. Hecha mudi ifaona mo stupid. Jiba pachipanda basi bandisema cookies. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic.
Tulifia ume, haba ume, baba ume. Olomwani ke mwala mwona tatua ume. Lobosari ke pakumono yukalume. Kwamba wino mukati ningala mwe. Tulinshimbi notifia pala sajari. Nifuetua bako ya mamu keshivari. Tuba pange singa diangari. Imbo toto kumanani fio unani. Mwitpasha kuala kunote kunasari. Abo vanangani ife bombastic. Gaini aswala life kuvepa. Jayze na jizmomu nina nelupa.
Ngatidi puba matinzela kulema ni malaika nitoa. Tu fly bani palanya na ngoa. Ife muviri mbati naona mojoa. That's why bakashana baka mbandine oloa. Two piece masuti ni two piece. Bongo kukosa ni poto ya two keys. Hecha muli ifaona mo stupid. Jiba pachipanda basi bandisema cookies. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic.
Kupiri mbatula tuishko kule kako. Havana valwa life patela patula mekako. Epwasa miko mutari atiteti mfkepo. Sangwana bakari tetindishe fkopo. Aso aso haba shalo kwe fkolopo. Amalole bananyalo ntule kwe chikoloko. Jamani murifu atualo kwe chikuboko. Haba umemetu haba shala abo plastic. Bebe mukamba ifwe tulivalasti. Batumone chikato kuchila santisti. Olo tuwali fwilelelo bakalemba history.
Ngatidi puba matinzela kulema ni malaika nitoa. Two fly bani palanya na ngoa. Ife muviri mbati naona mojoa. That's why bakashana baka mbandine oloa. Two piece masuti ni two piece. Bongo kukosa ni poto ya two keys. Hecha muli ifaona mo stupid. Jiba pachipanda basi bandisema cookies. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic.
Yeah. Ife pano, J is the VIP. Team SEO, Jinx Boutique. Montana, Mashi Blessed Bakaway. Postmat.
Exclusive from ckmusicpromos.com.